ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika aho muri hose kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda. Ni kudeta yabaye mu Rwanda mu gihe cya 1973 n'ibishamikiyeho. Mu kiganiro cy'ubushize twabwiye amateka amwe yo mu Rwabayanga byatumye tubona kanya ko guha ijambo bamwe mu bakunzi ba radio y'u Amerika bahaturiye. Ni umukambwe Petero Serukungugu n'umufasha we Asteria Kavuyo bakiye umunyamakuru wacu bamufungurira ku cyo bibuka ku buzima bwabo. Mu izina rya bagenzi banjye bose turi muri Amerika ndabashimira by'umwihariko barakarama. Ubu kimwe n'abandi twagiye twiyambaza mu biganiro byacu hari byinshi bahuriyeho. Dore kimwe nasigaranye amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho igihe cyose. Icyo numvikanije aha ni uko kubahawe inshingano zo guhagararira no gukorera abaturage abanyagihugu urwego baba barimo rwose amateka azabaza byinshi. Icyo nakwibutsa abo bashinzwe abanyagihugu ni uko iyo mubatengushye muba mutengushye ubuzima bwanyu, muba mutengushye igihugu kandi bigira ingaruka ku batuye icyo gihugu n'abazagitura mu bihe bizaza. Gusa nk'uko abahanga mu mibereho y'abantu batwibutsa, ni uko kugira ngo ubuzima bw'umuntu runaka bugire agaciro kuzuye bisaba ko uwo muntu ubwe aharanira ubuzima bwenzi we. Aha ndavuga umuturanyi, uwo bahuriye mu rugendo, uwashinzwe kuyobora cyangwa se kuvugira. Ariko nanone igikomeye ni ugushyira imbere ukuri kutari ibinyoma cyangwa se ibihimbano. Dukomeze ikiganiro, mugenzi wacu Venice Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza aradufasha gushakisha uko kuri. Venice, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku rubanza rwa Colonel Theoneste Lizinde na bagenzi be 12 baregwaga kuba barishe abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere. Urwo rubanza rwatangiye kuburanishwa ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'1985. Ku cyumweru gishize mwumvise uko urukiko rwababuranishije rwashyizweho abari babigize bemejwe n'inama nkuru y'ubucamanza yateranye ku itariki ya 10 Kamena umwaka w'1984. Mbibutse abari bagize urwo rukiko bareberaho Aloise Président yari asanzwe ari Vice Président w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Kabaya, Bushishi Mathias umushinjacyaha akaba yari asanzwe ari umushinjacyaha i Kibungo, Ladislas Nkirarwi Nshi umwanditsi we yari asanzwe ari umukozi mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza, Bitabwahe Charles umucamanza wari perezida w'urukiko rwa Kantu rwacuze mu Ruhengeri, na Dormont Dismas umucamanza akaba yari asanzwe yandikisha imashini mu rukiko rwa Kantu rwa Ruhengeri.
Abantu bo mu nkiko nk'izo zo hasi z'ahantu baragitaga mu bijyanye n'imanza zishinze byaha, imanza z'abantu b'imwimbago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye byaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi, ni urubanza rukomeye urubanza rwo mu buzima bwabo.
Mumaze kumva ikiganiro mwabaye benshi mwibajije ukuntu inama nkuru y'ubucamanza yafashe icyemezo cyo gutoranya abacamanza ubunararibonye cyangwa se ubushobozi bishobora gukemangwa, cyane cyane ko urubanza bagombaga kuburanisha rwari urubanza rudasanzwe bamwe muri mwe mwaratwandikiye abandi mukadutelefona mwibaza uwayoboraga urwo rwego rukuru umwe mubazi uko byagenze ni Alphonse Sebazungu wari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'ubutabera mu gihe cy'imyaka itandatu kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1987 ubu n'umwunganizi mu mategeko akorera mu Rwanda ikaze kwiga ibya Amerika.
Urakoze cyane Imana Venuste.
Mu kiganiro cyahise ku cyumweru gishize Oreya Mukangabo wari ushinzwe inkiko na parike ndetse n'abakozi muri ministeri y'ubutabera mwayoboraga yatubwiye kwishyirwaho ry'abari bagize urukiko rwaburanishije Toneste Lizinde na bagenzi be. Abo bantu bashyirwaho murabyibuka murabizi?
Urakoze Venuste. Aba bantu bashyirwaho narabyumvise, nabanje kumva abantu bambwira ko hari abantu gushyirwaho bikiri umushinga, mbanza kugira ngo barambeshya kuko nari numvisemo izina rya Doromodis Masingoni bamubwira ngo niwe uzaca urubanza rwari izinde umugamo n'uwitwa Bitaha gahe iyi ntabwo ryibuka uwitwa Bareberaho we yari perezida ngo nta kibazo we numvaga nteye, ariko abo ngabo babiri bari aba icyo gihe babitaga abashoferi abo ntabwo bari abantu bari mu rwego bakoraga mu rukiko rwa mbere rw'iyemezo rwego rwa kabiri rw'inkiko icyo gihe nta Doromo we nari muzi neza kubera ko nyiri yitasira amashuri makuru naramubonaga ari perezida w'urukiko bitaga Kano. Urumva rero nari nzi ko kandi n'icyo gihe bamugira umucamanza muri urwo rukiko yari akiri perezida w'urukiko kuko yari akiri mu rukiko rwa Kano ari perezida. Ubwo rero ariwe ari bitavugane n'abantu batangiye akazi k'ubucamanza kera muri za 60 ubundi mu by'ukuri ababaga abacamanza icyo gihe kubera ko abantu bize bari bakiri bake babonaga umuntu uzi gusoma babona ikiri gutera bakavuga batuye mu mucamanza Doromore nabo ndakeka na Bitanga we bishobora kuba ari uko Doromo niwe nari nzi neza. Numvaga rero bidashoboka ko abantu bo mu nkiko nk'izo z'ahantu baburanishaga mu bijyanye n'imanza nshinjabyaha, imanza z'abantu b'inkwindago, abantu batukanye, abantu barwanye, abibye inka cyangwa abibye ibyaha bito, numvaga ko badashobora guca urubanza rw'ubwicanyi, urubanza rukomeye narwo mu buzima bwabo. Ubwo ngiye kumva koko ndabibona mbona iteka rya perezida ryasohotse ribashyiraho nka acamanza mu rukiko, ariko nahise numva ko ikibazo gikomeye.
Mbere y'uko dukomeza nagira ngo dusobanure akantu gatoya, Oreya yatubwiye ko Doromo yari umuntu wandikaga ku mashini, ko bitabwahe yari perezida w'urukiko rwa Kano, niko bimeze cyangwa se dufate ko Doromo nawe yari perezida w'urukiko rwa Kano?
Wenda nshobora kuba ntabivuze neza muzi ari perezida bwa kera mbere ya za mirongo irindwi hagati ya 65 kugeza hejuru, ariko muri 82 habaye reforme abo bose bagiye bava mareji. Noneho kugira ngo umuntu aze abo bantu bafite amashuri batarati amashuri makuru ngo yarangize uko amategeko agenga abakozi bo mu nkiko yari ameze mu bucamanza muri rusange, igihe wabaga utarize ayo mashuri ngo yarangize wabaga uri mu rwego rwo hasi ku buryo kugira ngo bakwemerere kuba umucamanza mu rukiko rwa mbere ntabwo byashobokaga. Mbese amashuri ye yari mu rwego nyine yo kuba yaba umwanditsi gusa, ariko kubera kutanga agashobora kuguha akazi ashaka ko wakora niko byamugendekeye ari zaetaizwaye dactorograph icyo gihe byo wenda ntabwo nibuka niba yari umucamanza muri hepfo cy'umucamanza muri santo ntabwo nabyibuka njera ariko urwo rwego rwo kujya kuba umucamanza mu rukiko rwa mbere rw'iremezo ubu ngubu bwavuga rwisumbuye ntabwo rwose yabufite
none icyo kibazo ukibonye ujye tuganeho na ministre Mugemana umubwira uti biriya ni ibiki uriya dormo azabura na gutera uriya rubanza rukomeye kariya kageni
pashi kibazo kitoroshye ya ministre uriya iyo ni umunyamabanga mukuru muri ministre yafashe ibyemezo ntabwo ushobora mbese kuvuga ngo abihindure cyane cyane ko ntabwo ari icyemezo yafashe wenyine kuko inama nkuru y'ubucamanza nako kugira ngo umucamanza ajyeho aba mbese abatanga amazina y'abantu bashobora kujya muri uwo mwanya inama nkuru y'ubucamanza ikabyiga bamara kubemeza perezida wa repubulika niwe wasinyiraga abacamanza icyo gihe
uretse gato kugira ngo abantu bumve ijwi rya amerika basobanukirwe neza ni uko tumenya uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza mu rwanda wafashe icyemezo cyo gushyiramo dormo tukamenya n'impamvu perezida wa repubulika yasinye uwo muntu akemera ko umuntu ajya kuburana ndashaka kumenya uwabeshye undi mbese uwari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza yaba yarabeshye perezida akamuha umuntu udakwiye perezida agasinya azi ko ari umucamanza aho ngaho ndagira ngo humvikane
nagira ngo dukosore gatoya nakubwiraga ko perezida w'inama nkuru y'ubucamanza ya perezida wa repubulika niwe wakoraga wari ushinzwe urupfukarishya kubera ko atabona umwanya wo kubizamo minisitiri w'ubutabera niwe wari umwungirije nka visi perezida niwe rero wabiyoboraga akamushyikiriza ibyo nakwita imishinga y'amateka ya perezida kugira ngo ashinyure ndetse n'indi wabeshye undi mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe umucamanza ntabwo byabaga ari ibintu minisitiri w'ubutabera yiharira wenyine yabanzaga agatanga amazina akayohereza mu rwego rwa perezidanse ibiro bya perezida wa repubulika nawe akoresheje serivisi ze akareba niba ayo mazina yayemera uwo atemera akaba yavuga ati uyu nguyu ntabwo mushaka ni ukuvuga rero ko niba ayo mazina yare perezida wa repubulika yaremeye ko ajya ku murongo w'ibyigwa mu kanwa buri w'ubucamanza ni uko yabaga yabyemeye nta kibazo cyari gihari ku buryo rero minisitiri w'ubutabera yari yakoze yumvikanaga ko na perezidansi ya repubulika yabaga ibyemera nicyo gisubizo nakubonera ku icyo kibazo
mvugana na Alphonse Bushishi wari umushinjacyaha yabwiye ko urubanza yarusomye vuba yihuta aragenda avuga imyanzuro urubanza rurangiye ngo dushi barayimwatse barayijyana ayo ni amagambo ye bayijyanye he iyo dosiye mwigeze muyibona muri minisiteri y'ubutabera iyo dosiye y'urwo rubanza yajyanywe hehe iri he
urakoze serivisi ntabwo iyo dosiye ntiyihutumye muri madosiye yandi nabonaga nubwo hari ibyo naba narabonye ntabwo nabibonye mu buryo bunyuzemo muri porosedire zisanzwe hashize igihe nubwo naba narabijemo amaso nabyibuka ariko ikigaragara ni uko nk'uko mu bushishi bivuze yagiye mu ruhengeri yipfuwe kugira ngo ajye gukora iyo dosiye kandi ibyo ari byo byose yatanze amaperereza yararangiye icyo kintu rero cyo kuba baranga mwatse gusiba leta bita para byari bifite icyo bivuga hari ikintu mbese numva ariko gishwa mbese uko umuntu uko mbona ikibazo nuko ikibiragara nuko urubanza rwabaye mu buryo bw'ibyerekeranye no kwitamo abacamanza mu gihe no kureka abantu ngo bategure ndetse n'ibijyanye no kureka ngo abantu baburane ku byerekeranye n'igici ibyo byose ubona hari harimo habayemo ikibazo kitoroshye kuko ibintu byagombaga kuba byagenda
agira ngo nongere ngushimire byimazeyo uyu mwanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi rya Amerika
urakoze cyane sana bemishwe
Washington ijwi rya Amerika
mu cyegeranyo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International wakoze mu mwaka w'1986 wagaragaje ko nubwo abasivili n'abasirikare bafashwe bakicwa ari 56 ivuga ko umubare w'ababuriwe irengero ugera ku 100 kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu muri 85 Amnesty International ivuga ko hari abasirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu muri 74 bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu uwo mwaka baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari Minisitiri w'Ingabo mbere ya kudeta Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigize bishyirwa hagaragara ko bafungiwe mu rutumvi ngoma muri gereza ya Ruhengeri Ruhengeri ko bagira kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'1981 imiryango yabo yari itaramenye irengero ryabo radio ijwi rya Amerika yakomeje gutohoza ishaka kumenya irengero ryabo mu byo twabashije kumenya nuko bamwe baba barakorewe iyicarubozo bakicirwa ku gikongoro mu kigo cya gisirikare abo bashobora kuba barimo kapiteni Dominique Niyoyita kudeta yabaye yarageze i Kigali yavuye mu kigo cya gisirikare cy'ibyumba amakuru twamenye nuko yari yimuriwe i Kigali gushinga umutekano wa Perezida Kayibanda mu gutohoza twageze kuwitwa Apollinaire Bikorimana mu mwaka w'1973 yari lieutenant ashinzwe kwigisha siporo abasirikare mu kigo cy'i Kanombe ubu aba mu gihugu cya Senegal yikaze kwijwi rya Amerika murakoze cyane ijwi rya Amerika ikunda kubifashisha kugira ngo mudufashe kubaka no kugenda muri iyi nzira y'amateka yaranze u Rwanda n'iki mwibuka n'iki muzi umuntu yaheraho ukwifatwa n'ifungwa rya Kapiteni Dominique Niyoyita
icyo nakubwira nashoboye kumenya rwose kitarimo gushidikanya yafungiye igikongoro ndaho yaguye hanyuma hategekaga lietona nzabarirwa ategeka poroto igikongoro nzabarirwa gukomoka hariya mu Kingogo paruwasi Muhororo Siniyuka komine hanyuma Niyoyita gusa wari uhari n'abandi bari bariho bashumbusha hari n'abandi icyo nakubwira sereta 100% nuko Niyoyita n'ubushumbushu barabaturukiye barabakona babakonera mu biro bya nzabarirwa ntuza mu biro nyine bya komando ya poroto kandi abakonwe na kapiteni Burasa aricyo gihe yari yitanagiramo Burasa Francois na kapiteni Mutabazi David na nzabarirwa hanyuma rero umuntu yaje wabaza ntuza nk'uwitwa Nyandagara wari sekereteri wa ntuza wa kubagomba kuba kiriho yari sekereteri wa wanzabarirwa aramutse akiriho yatangiye timo banyazi hanyuma ikindi kibabaza ahubwo cya mbere abantu bajya bamenya ubugome bw'abanyarwanda nuko ahubwo abari bafungiye igikongoro sibo gusa dore n'abari muri special ba minisitiri bazabarirwa yagira gutya ntaba amazi yo kukoga ntabashyire ntuza bakituma aho ngaho agafata ibiryo akagenda akacurira mu ntuza mu mavi mu ngari nuko nguko babaye barangiza nabi babakonnye abanyarwanda bajya bamenye ubwo bugobe kugira ngo mu gihe kiri imbere bajya bamenya yuko imana ntabwo bene izo mwifikira bira itanga imbabazi ikatanga umuhari kugeraho igahana rwose kandi rero imigezi birahari.
Apolinaire Bikorimana, ndagushimiye cyane kuri ubu buhamya uduhaye, ariko nk'uko tubikora kenshi ku Ijwi rya Amerika, ibyo muvuga turabyumva tukabifata tukongera tukajya kubitohoza. Icyo nakwizeza ni uko tuzashaka uwo Nyandagara Eliam tumubone, tumubaze nawe atubwire niba ibyo uvuga ari byo. Ndagushimiye cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ijwi rya Amerika ni mudatenguha, iyo mudutumye turatumika, mwatubaza tugasubiza, mwatwereka inzira yubaka tugafatana urunana. Mu kanya Apolinaire Bikorimana yadutungiye agatoki atubwira kuzashaka ubuhamya bw'uwaba yarabonye kapiteni niyo yita korerwa icyarubozo. Iperereza twakoze ryatujyanye ahahoze ari muri komini Gishita muri prefecture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Niho twabonye Eliam Nyandagara mu mwaka w'1973 yakoraga muri Ministeri y'Ingabo z'Igihugu n'Abapolisi, mini garde de pona mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Mbere yo kujya ku Gikongoro yakoze mu kigo cya gisirikare i Kanombe cyategekwaga na Major Aloise Simba. Aho yakoze hose yarashinzwe ubunyamabanga n'icungamutungo. Eliam Nyandagara, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Hari abasirikare barimo kapiteni niyo yita biciwe Kongoro, ibyo bintu ubiziho iki, warabyumvise?
Mbere yuko babica baraje bafata ibintu byanjye nabi, babiterera mu modoka badutwara nabi bajya kufungira muri komine. Ubwo rero ibyabaye nyuma ntabwo mbizi, gusa mbere yuko banyirukana gutyo nabi, kapiteni ko nari nsanzwe mubuzi niyo yita,
iyo kapiteni niyo yita,
bagiye kumuzana muri bajya kumuvana muri gereza bansohora mu biro, ariko bamutotirira mu biro byanjye
muri gereza ya Gikongoro.
Bamutotirira mu biro byanjye, nubwo bamutotiriye gusya cyangwa kuriya ntabwo naba ndi kukubeshya.
Abamutotiraga ni bande?
Umutabazi David na Burasa. Hanyuma barangije bazanye ibintu bya acide batwika ahanakeka ko ari trace basibanganyaga mu biro nasanze batwitse. Ubwo hari nk'aho amaraso yaviriye cyangwa kiri, ariko bamuturutiye mu biro byanjye aho nakoreraga. Ubwo rero nkubwiye ngo bamuturutiye ku buryo bumeze gutya cyangwa bumeze buri kuriya, naba nsa nk'uri kubeshya, nako naba mbeshya rwose, kuko icyo nzi cyo kimbaho ni uko bagiye kumuzana. Noneho rero kubera ko nubwo babisohoyemo ubutihuti nkajya hanze, ariko kubaza by'amatsiko bamwe bati ni naka bazanye kandi bamujyanye mu biro byawe, na yandi makuru mfite nakubwira ngo yagira icyo yamara. Gusa ikiri mvaho bamutorotiriye mu biro byanjye nibyo gihari bwo yavuyemo mukane, niba yavuyemo mukane nyuma baramaze kutwirukana, ko batwirukanye turi benshi, nabo batwirukanye amaso turi benshi. Ntabwo rero ibyaba byarakurikiye nyuma, yaba yarapfuye icyo gihe, yaba yarapfuye nyuma, ntabwo nta makuru mbifiteho. Urumva ko natwe bahise batujyana ngo turi abanyanduga ngo turi iki, bavuga ngo turi ba intriga, niyo ntuza terime barahinge bari baraduhaye. Ubwo ibindi rero ntabwo mbizi.
Reka dusubire inyuma gato, kapiteni Dominique niyo yita amakuru dufite twatangaje no ku ijwi rya Amerika avuga yuko yavuye mu rugo iwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga 73 ahamagawe muri état major. Kuva icyo gihe umufasha we yadutangarije ko atigeze yongera kumuciryera. Wowe wamusanze ku gikongoro ryari?
Namusanze ku gikongoro mu kwezi kwa cyenda mvuye I Kanombe. Ntabwo namubonye ariko mu biro nakoranaga n'uwitwa Ayinkamye Valeriani. Niwe waje ni wari ushinzwe ari ufunguzo zaho abo bantu bafunze bari akampa amakuru. Ntabwo nigeze mubona n'amaso ariko namubaza ngo Ayinkamye ko twa nawe yaramfite mu nyungu ndi kumwere kuko impapuro z'igipolisi zinyuranye n'iz'igisirikare uko bikoreye igipolisi inyuranye n'igisirikare noneho bigatuma mubaza nti aho ngaho ujya kugaburira kunumva ngo wagiye kubafungurira wagiye kujya gute barimo bande namenya akambwira amazina amwe sinyamenye andi ntayamenya numvamo n'ibyo byanyeranye bita Dominique ukwezi kwa cyenda.
Uretse Kapiteni Dominique niyo yita, nta wundi musirikare mukuru waba waramenye wafungiwe aho ku gikongoro yenda akanakorerwa n'icarubozo aho ku gikongoro?
Nta makuru nayo mfite barayatwimaga cyane kuko abo bakoraga kuri gereza bajyaga kuri gereza barazaga nyine ahubwo ugasanga baduhunga ugabona ko kuvugana natwe ahari bari babibujijwe cyangwa batinyaga ko wenda twabavamo bikaba byabagiraho ingaruka. Ariko nta makuru twabaga dufite.
Wigeze umenya niba Kapiteni Bizimana yarafungiwe ku gikongoro?
Kapiteni Bizimana nawe twari twarigeze gukorana neza bari tunaziranye ntabwo yajya kwasunyuga mba narabiyobewe. Byashoboka ko wenda yahageze akamarwa gitoya ariko mu mazina numvise ntabwo izina rye naryumvise.
Hari abandi wibuka?
Abandi nibuka.
Mubaje gushyira ku ngoyi Kapiteni Dominique niyo yita, wigeze uhabona komanda Nzabarirwa?
Nzabarirwa niwe wari komanda Denise wacu. Yari ahari rero mvuze ngo nawe yaba yarabafashije cyangwa atarabafashije aho mu biro bari bari kumwe. Yari shefu direkite wanjye.
Mu bamushyize ku ngoyi bari abantu batatu bari mu biro byawe?
Bari batatu. Ko mutwari twirukanywe bashobora kuba barifashije wenda n'undi ntamenye ariko abo nzi ntibeshyaho nabo batatu David Mutabazi, Burasa na Nzabarirwa bari
Defense. Warababonye bamusohoramo cyangwa se nko abivugaga ntabwo uzi niba yarapfiriyemo wayikigenza?
Bari batwirukanye aho hafi y'ibiro, ntabwo twari hafi y'ibiro, ntabwo nabonye n'ijisho ryanjye. Bari batwirukanye rwose bimeze nabi, hari inzira ahubwo dufite ubwoba tugira ngo natwe hari ingaruka bitugiraho. Rero koko byanayingize kuko banyirukanye nabi sinzi muri kondisiyo mbi cyane. Nje nafite ubwoba, nzi ko nanjye ahubwo ndi bupfe.
Icyemezo cyo kubirukana cyaturutse hehe? Ni
icyemezo cyo kubirukana cyaturutse muri état major. Cyazanywe imodoka zaje ziri butujyane, nuko ziza aho ngaho tutazi ikizizanye. Kandi ya principe imodoka zose zazaga nabaga ndi wo kura, ariko zo sinamenye ibyazo. Mesaje zose zajyaga kwa Defense Nzabarirwa, operateri n'igihe azunyuzagaho. Ariko mesaje zose z'uwo munsi za mesaje radiyo zose nta n'imwe yanyujijweho. Ubwo rero turi aho twihebye, bazanye kuriye, ubundi n'iryo bakiraga kuriye. Kuriye bayihera komanda kugira ngo hari igihe bayimurize aba yarya yinjiza kuri komanda. Kuriye rero ndatekereza ko harimo n'ibaruwa nini kuko byari byabaye hari mu gihugu hose. Ko imodoka zaraye zitunyuranamo zitwaye abantu gutyo. Yari kumva nini abari bamariye, abari abaseribateri bo ibyo babitaga hanze, ariko abari abamariye bafata kubera gufasha imiryango ahari, bafataga umugore n'abana n'ibintu, ibintu za mebure ko byabaga ari ibyacu, bakabijugunyamo nabi ku buryo hanapfuye byinshi n'ibyo bindi byadutunze byose byarangirikaga. Ariko ikintu gifatika gihari ni uko kuba byaravuye muri état major byo ibyo ni imvaho kuko uwo komanda nawe nabonye ndetse nk'umutunguye Defense Nzabarirwa, kuko yaje akambwira ati bagomba kugenda nawe urimo ati ntabwo nakwangaga ntabwo arije wagutanze ariko eta major yavuze ko mugenda aho bakujyana nibo bahazi ati baguhaye invitation muri imitego y'igitaramo ba ngenda nzi ko twagiye muri imitego y'igitaramo tugeze muri imitego y'igitaramo batubwira bati oya haje mesaje ivuga ko mutaguma hano igitaramo ahubwo ko bakujyana ku Kibuye
ngera
ku Kibuye ngeze ku Kibuye komanda aho ku Kibuye ubwo hari nijoro bati ntabwo ari ukuza gukora hano ahubwo iwanyu hajya mu muhanda urahagera bati nakujya umushoferi nagukomezanye akugeze iwanyu avane ibintu agaruka kandi uhagume n'ujya ahandi ujya jusqu'à nouvel ordre
ariko ubwo ni ryari ubwo hari ku ihe tariki
mu kwezi kwa kane
Ndiyo wakoze cyane Ediam Myandagara ndagushimye cyane kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika
Nawe turagutumiye tuziheze uraraje buri munsi saa 10
mukomeje kumva Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda cyane ku basirikare bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 ntibafatiwe ku rugamba ngo bitwe imfungwa z'intambara ntibafatiwe mu cyuho ngo bitwe abagambanyi amakuru yuzuzanya Ijwi rya Amerika yabashije kubona kugeraho no kugenzura nuko abo bantu bishwe bashyizwe ku ngoyi ibyo baryozwaga bizwi n'abakoreshaga ababishe mu bishwe harimo sous-lieutenant Augustin Mbaraga yishwe afite imyaka 24 gusa yari akiri ingaragu ndifuza kongera kubaza Polinaire Bikorimana wari lieutenant igihe cya coup d'etat akaba yarakoze muri état major kuva muri 75 kugeza muri 79 mu gihe cy'imyaka 4 aratubwira icyazi ku yicwa rya sous-lieutenant Augustin Mbaraga na bagenzi be
Lieutenant Mbaraga, Lieutenant Nirushwa, Capitaine Nyamwasa, Lieutenant Pilote Muganafura, Agitat Principal Ngurunziza, abo bari bafungiye ku Gisenyi. Hanyuma Capitaine Nyamwasa we banamuhambye ari muzima, Siro Dire yari izindi atuma mutabazi kwa Pire Direkiti wagereza ngo bamuhambe ari muzima. Hanyuma Lieutenant Pilote Muganafura we yari yahuye na jeta principale wo ku gikongo nkuru nziza superiore nawe yari yahuye redesuriyetona ntirushwa na Mbaraga bari muri bari abahotwe nyine bicishije inzara mbaguri abavuga intore na muri iriya seri mbese bahotwe ku Gisenyi bajyaga kunigira hariya ku ruzi rwa ntuza kuri iriya shite ya seri hafi y'ikibuga cy'umukishyira mbese kimwe n'abandi bari bafungiye ku Gisenyi cyo nibyo umajizi yari afungiye ku Gisenyi bamwicisha inzara hamwe n'abo bandi
nababwiraga mu kanya ko sous-lieutenant Augustin Mbaraga yari ingaragu yarangije kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ku itariki ya 30 Kamena umwaka w'igihumbi 1972 yari muri promotion ya 11 yahise ajya gukora mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe muri compagnie d'instruction aho yavuye ajya gukora mu rwego rushinzwe iperereza muri Gicurasi 73 ubwo hari hasigaye gusa amezi abiri kugira ngo ukude yakuyeho Repubulika ya mbere y'urwaga na Gerigori Kayibanda ibe twifuje kubaza umwe mu bo biganye twamenye ko yari inshuti ye Aloyse Mubirigi mu rwego rudufasha kumenya sous-lieutenant Augustin Mbaraga uyu Aloyse Mubirigi ari mu gihugu cy'Ubufaransa nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika
Enda kwishimiye rwose kose kumera Veniste cyane cyane shimiye nyine ibyo biganiro ufite byerekeye biriya byabaye no kuba cyane cyane bigamije kugira ngo abantu bamenye ukuri
uko kuri dushaka tukugutezeho kuri uyu munsi tugaruka cyane kuri sous-lieutenant Augustin Mbaraga sous-lieutenant Augustin Mbaraga mwinjiranye mu gisirikare mwarabyirukanye mwiganye amashuri abanza yisumbuye ndetse mujyana mu ishuri rikuru rya gisirikare tubwire sous-lieutenant Mbaraga ni muntu ki mubwira batamuzi
sous-lieutenant Mbaraga Tanazi,
yirukanye muri rangaje ya gisirikare bavuga ko c'était un cadre de promotion none ho turangiza bya byabaye muri 2023 nza kumenya ko nawe ari mu bantu bafashwe ariko inzi ya politique bavugaga ntavyo yari ari umuntu ufite personnalité ye turi mu gisirikare yari un type ubona afite ascendance kugira ngo hari n'icyo yaba yaraziye tumwe ni ukuvuga umuntu mbese bavuga ngo uriya ni umusirikare hari akandi kantu babensinye bamwe we rwose yari umuntu nyine ufite ingufu donc plein d'énergie et afite des connaissances quoi chef de promotion et afite connaissances militaires ariko afite na ascendance we sufite ubona afite arire yo kuba yavamo umutegetsi w'umusirikare
yari umusore w'imyaka 24 watashye atagomba nk'uko babivuga mu kinyarwanda uyu munsi reka tumuvuge utotuntu tumuranga ututubwire kugira ngo tumenyekane nicyo ikintu kiganiro kigamije
ubwo ndi kumuvuga nk'umusirikare nuko ari ofisiye il avait presque toutes les qualités d'un officier. Il y a un monde sociable, donc on va dire que c'est le carré. Avant, il y a un coup de sang. Oui, il y a un coup de sang. 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 Il y a un épanoui. Mais il y a un sang. Il y a un coup de sang. Il y a un coup de sang. Il y a muri miriye
kubera iki bagiye gutora uwo Augustin Mbaraga warukiri muto bakajya kumufunga coup de tiba suryetna Augustin Mbaraga yari mu kihe kigo yakoraga iki
aho ngaho byo ko amufakaga kumufunga akona akarengane ya asangiye nabandi bose babaga nabafashe abafitatiye no cyangwa se abakoraga abanyapolitiki ariko nagira mubwire ko mu minsi mike mbere y'uko bajya kumufunga babanje kujya we na nsinzwa babanje kuba mitasiyo muri siroti icyo gihe yari taritwa seseranya ni siroti yatwikwaga na Kanyarengwe
ni ukuvuga ko coup d'etat iba yari mu biro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza
kuko nagiye umunsi wa coup d'etat nari i Kigali ubwo batubwiye ko ngo hari abagizi ba nabi bariho kitraverse le pays ngo bica abategetsi ubwo rero abategetsi bavugaga twebwe twaraga tuzi nababaga bari icyo gihe nyine bafite ubwo butegetsi njye rero ubwo bahise bampa la mission de patrouille no kujya kurinda certain poste ku buryo ibyo byose byakorwaga ntabwo amakuru naje kuyamenya nyuma
buretse gato bababwiye yuko hari abantu barimo bazenguruka igihugu bica abategetsi
bimwe bakoresheje baravuze ngo une bande de malfaiteurs traverse le pays entre les autorités voilà
ninde mutegetsi wa gisirikare wabahaye ayo makuru abasaba kwisuganya
nari mu mujima wenda kumanda wabo ndumva cyane no guhita muvuga
oya ni byiza kumumenya kubera ko turabavuga bose ntawe dutinya na perezida wa repubulika aramuvuga no kuri rya Amerika Serubuga aravugwa nta gutsindwa ya ni amateka twandika nutamuvuga uyu munsi nta kindi uzongera kumuvuga muvuge
ndumva ari mbona meka watiyekaga mbere la police ubu twatukiri mu kigo cyo mu muhima nizo za instruction baduhaye mbere yuko baduha kujya kuri de poste d'attache
hanyuma wowe bakohereje hehe
njyewe banyohereje kucunga agapande ku muhanda wo muri quartier commercial agapande kava haruguru y'isoko kakagera hariya bashyize ugana kuri longo bari kutaragerayo hariya bashyize gare routière ako gatonso ko nyine ubwo nari mfite en fait une équipe quoi y'abasirikare patrouille mobile
none se bababwiye yuko hari abagizi ba nabi barimo bica abategetsi wumvise ari abahe bategetsi barimo bicwa
n'ubwo ari abategetsi bari bari icyo gihe donc les autorités légitimes
amakuru ijwi rya Amerika yagerageje gushakisha yamenye yuko Sudetna Augustin Mbaraga yafatiwe iwabo n'imodoka ya gisirikare yagiye kumufata ndetse hari n'abaturage bashatse kumucikisha bamubwira ko yambukanya barungu bakamucikisha akajya i Bugande cyangwa se ahandi ariko aranga avuga yuko nta cyaha afite ko we yiteguye kujya burana nuko baramufata baramujyana wigeze umenya aho yafungiwe
nyuma naje kumenya muri rusange ko aba nubwo ndi mu Ruhengeri naje ko abantu benshi aho bafungiye noneho no kugisenya
wigeze umenya ko usuriye Mbaraga ari mu Ruhengeri hirya aho ngaho yaho wari komiseri
namenye ko agomba kuba amufungiye ku Gisenyi ariko za information mfata ntabwo nazifataga na source nari nubu mubwiye ko ntabwo nasakoraga angete ariwe we kora za interrogatwari twari dusanzwe tuziranye dusabana me ntabwo ariwe nari kubaza ngo isururu ya mufurezo komisiyo bite
Aloyiz Mubirigi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
nanjye rwose ndagushimiye
Washington ijwi rya Amerika
mu biganiro byakurikiranye mwabashije kumva abantu batandukanye batubwira uko abashinzwe imirimo yo gukorera igihugu bateshutse ku nshingano zabo bagashyira imbere inyungu n'ubushake bw'ababakoreshaga bakima amatwi umutimanama wabo bagatatira ubuzima bw'abantu nkabo twumvise kandi n'abagiye bashishoza bakimakaza urukundo n'ubuntu kamere abaso ma igitabo cya Bibiliya bagereranya n'abasamaritani bagoboka abari mu kaga yewe n'iy'ubuzima bwabo bwajya mu kaga mwarabyumvise hari bamwe muri bo bagiye babizira ariko ubuntu n'urukundo bihoraho radio ijwi rya Amerika yamenye ko hari umuforomokazi wari muri gereza yo ku Gisenyi wagize imbaraga zo kwicara akabaca inzara kubera ko batashoboraga kubyikorera amaboko n'intoki bitagishobora gukora uwo mubyeyi duhisemo kudatangaza amazina ye kubera umutekano we ariyizi mu biganiro byashize hano ku ijwi rya Amerika mwumvise Sergent Major Hanani Ngirumpatse wabagemuriye indyo yuzuye bari muri kasho ku Gisenyi Etat Major yabimenya akabizira mwumvise Caporal Paul Rugenera wazize kuba yarafataga neza uwahoze ari Perezida Gerigore Kayibanda mu kiganiro cyacu gitaha muzumva uko na Eliam Myandagara yazize kuba yarabonye aho bikiye kapiteni niyo yita Sergent Major Inkamiye Valerie nawe yazize kuba yaragaburiraga abari bafungiye muri gereza ya Gikongoro kuri aba bose twongereho undi wabaye intwari kapiteni Oscar Zihinjishi wakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye yari komanda w'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri icyaba cyaratumye afatwa agafungwa n'ubugiraneza Apollinaire Bikorimana arabitwibutsa
Sinjishi ari komando wa komanyi Ruhengeri yagiye kusura abanyururu bari b'abapolitisi asanga barafata nabi ntibabagaburira barabagaburira nkari mu minsi itatu ine aho nabwira diregiteri wa gereza tese kuki iruminimu nk'uko ibyo abanyururu bo mu gipangu babona b'ibisambo n'abandi bose batatu turuwakome mbese kuki utabiba ahita rero diregiteri amurega muri Etat Major bikigere serubuga yafashe kajugujugu agiye gutarafata liyetona biseruka Stanislas ahita amujyana mu Ruhengeri akigerayo ahamagara Zinjishi ati mukorere mizero prize umuza amafaranga gusa na pièce na document secret c'est ku buryo mizero prize itamaze n'iminota nk'icumi ahita akomeza na kajugujugu Zinjishi aramuzana amuzanika nominari nahari abaza gutegeka kompanyi ya batima militeri, batima militeri nabo watsidezi na
yuvuga ngo waruhari ikanombe aha mugeza sele ubugire helicopteri muzana warayibonye n'amaso yawo
ari mari kanombe cyo gihirindwe na gatatu niba tari nko mu kwezi kwa 9 no kwa 10 byo sinakwibuka kuko ngo nasubiye kwiga mu birigi mu kwa 10 na 11 zinjishye arahamaze nko kwezi cyangwa abiri nta precision nako ariko ntagi yarahamaze
Bikonimana Apollinaire nongere ngushimire cyane kubwiye inkunga yo kwandika amateka uhaye ijwi rya Amerika.
Urakoze na Venice.
Kugira ngo tugere ku nkuru y'impamo twifashisha impande zitandukanye iyi nkuru yifatwa n'ifungwa rya kapiteni Zihinjishi nifuje kuyibaza umwana we Jean-François Habimana kudetiba yarakiri igisekera mwanzi ariko nyina abavandimwe n'inshuti bamubwiye bamwibutsa ibyabaye kuri se arabizi atuye mu mujyi wa Montreal muri Canada ngo hayikaze kwijwi rya Amerika
makoze bwanjeniste
tubwire muri 74 73 hashize amezi make ya kudeta ibaye papa wawe kapiteni Oscar Zinjishi aje gufatwa yafashwe nande yafatiwe he byagenze bite uribuka iki
cyo nibuka ni ibyo umuntu icyo gihe nari umwana mutoya cyane rwose byo nzi n'ibyo nagiye mbwirwa n'abantu bambwiye ko muri 73 kudeta inyuma kudeta papa ntabwo bahise bamufata ahubwo muri 74 bamwoheje kuba komanda Ruhengeri mu kigo cya gisiga cy'Ruhengeri ariko agezeyo nk'umusirikare ajya gusura imfungwa zari zifungiye mu abanyiro bari bafungwa ba politiki bari bafungiye muri gereza ya Ruhengeri abenshi bari fitize abandi bari abasirikare babanye nyuma agezeyo asanga bafashwe nabi bicwa n'inzara ari abantu badafatwa kimuntu basaba umudirekiteri waho ngo babagaburire bafate kimuntu amaze kubikora direkiteri waho ahita ahamagara Serubuga ngo hashize igihe gito cyane rwose uwo munsi ngo Serubuga ahita azana na kajugujugu na biseruka papa bahita bamwirukana bamujyana i Kanombe hatekwaga n'icyo gihe nagosora hanyuma Serubuga ahita amusimbuza biseruka komanda biseruka aho ngaho i Kanombe nabwo bamushyize ngo mu nzu nk'afungishwa ijisho ariko mu nyuma y'ibyumweru bibiri bamuzanira ikibaruwa cya mandatare kivuga ko ngo yasuzuguye ashinjwa komanda ngo yagiye gukureba ibifungwa kandi byabujijwe ngo arazigaburira ngo akazishyira amakuru kandi ngo akabwira abanyamahanga ngo ibyerekeye imibereho y'izo mfungwa ngo nibyo ngibyo byari muri icyo kibaruwa bamuhaye cya mandatare nyuma yaho bahita bamujyana adasezewe no nicyo amakuru ya nyuma twamenye ni aho bamutwariye nta kindi tuzi ntago tuzi irengero rye
Jean François Habimana papa wa wagenda uzu wamujyanye papa wagenda uzu ko yagiye warabimenye urwo rupapuro wamenye ko rwabayeho aho mariye gukura uri umugabo tuvugana umusere ubuga abaho ariho wigeze umushaka ukamubaza uti ko papa wanjye wamujyanye he byagenze gute icyo kintu wigeze ugitekereza bugeze ugikora
igiti cyacu umuryango ntawe twabikoze ku cyo gihe inyuma bamaze kubatwara ababyeyi umubyeyi wacu bahise bamucira ku kibuye aho data yakomokaga icyo gihe ababyeyi ntabwo umubyeyi ntabwo ashobora gusohoka aho yari kandi byari bizwi icyo gihe ko ari ba Serubuga bari babujije kurenga umutaru nta hantu umuntu ari guhera ajya kubaza ibyo ngenge nari na mutoya nta kintu ashobora kujya kubaza n'ababyeyi banyu umubyeyi wanjye nta cyo abajije no ntabwo nigeze mbaza abantu bamutwaye aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye
nari mbivuze kubera ko hari benshi muri mwebwe mwabuze ababyeyi mutigeze mumenya n'uwabajyanye wowe nari mbikubaje kubera ko wagize imana zo kumenya uwohereza urupapuro n'uwamujyanye ku buryo na n'ubu ushobora kumubaza uti naboneka mbese hari icyo wambwira ku irengero rya data
nicyo n'abandi ba
abana babuze abyeye babo nubwo benshi batabonye impapuro ariko bazi neza aho zavuye no mu biganiro byahise numvaga abandi bose bavuga ko ayo mabwiriza abaga kwa kuri serubuga kuko dufite navuga ko umuntu afite ayo mahirwe yo kumenya ko icyo gipapuro cya gihari abacyanditse abayizi n'abaza kumutwara nabo bariyizi umuntu agize n'amahirwe hari abakiriho ku buryo bashobora kuvuga bashobora kutubwira aho bamujyanye n'icyo bamujyaniye.
Mu biganiro byahise ku ijwi rya Amerika mu byumweru bibiri bishize wumvise Colonel Stanislas Biseruka wasimbuye umubyeyi wawe Kapitaine Oscar Nzihinjishi ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikigo cya gisirikare mu Ruhengeri n'ubugenzuzi n'uburinzi n'umutekano wa gereza ya Ruhengeri. Umaze kumva ibyo yavuze wabyakiriye ute?
Ibyo bisirika yavuze navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere nashima Kame ko agize ubutwari bwo kuza kuvuga utuntu duke yavuze, ibyo nabyo ni ubutwari. Ariko mu byo yavuze nahera ku byo arangirije wava ngo tujye twibuka ko Yezu yaturaze umurage w'urukundo ngo kandi ko ngo nta rukundo ruhari ngo isi ni umwanda. Ibyo yavuze uvuze ngo urukundo ni umurage, icyo ni cyiza kuri buri wese, ariko urwo rukundo rujyana no kuvuga ukuri. Nta rukundo rutajyana n'ukuri kubyabaye. Biseruka ngarutse ku byababyeyi banjye icyo gihe Biseruka asimbuye data nyuma bamaze no kuducira ku Kibuye. Biseruka aje kuba komanda ku Kibuye. Ubuzima bwose twagize iki gihe ku Kibuye arawuzi. Ku icyo gihe ubwo ababyeyi bari babujijwe gusohoka, umuntu ashakisha ubuzima igihe ashakisha ubuzima bwose. Icyo gihe yaba Biseruka bitumwe cyangwa ari ku giti cye yamenesaga ababyeyi bacu. Iyo avuze ngo atuze igihe umurage w'urukundo, nicyo cyonyine ashobora kuvuga. Urukundo rutajyanye no kuvuga ibyabaye ntabwo ari urukundo rwubaka. Icyo namubwira gusa ni uko birankomereye.
Ihangane, fata igihe cyawe, utuze, wongere ushake, wishakemo imbaraga, ubundi ukomeze. Ndagutwara buhoro, bitonde.
Mu buzima bwacu bwa buri twese hari ibyiza umuntu akora akabyishimira akabishimirwa, hari n'ikibi ushaka gukora twa tubitegetswe twa tubishaka cyangwa tutanabizi, ariko iyo kibi kivuyemo ingaruka zo kurimbura ubuzima bw'abantu, ubutwari nyabwo ni uvuga ukuri. Ubutwari buvuga ukuri gukeye, ukuri kudaciriritse, ukuri kudaca inyuma, kudakikira ibi byabaye, kuko niko kuri. Yego, ushobora kuvuna ukuvuga, ariko niko kuri kuvura, niko kuri dukenewe, niko kuri dukenewe. Uko niko kuri kuzana urukundo, urwo rukundo yabwiraga araze ashaka kuturaga no kuraga abana be. Niba ashaka ko uwo murage w'urukundo ashaka gusigira be natwe twese, natubwiza ukuri ku byabaye, si ngombwa ko avuga uruhare rwe, ariko natubwire ku byabaye ku babyeyi bacu kuko arabizi.
Jean François Habimana, urakoze cyane kuba ushoboye kugira ubutwari bwo kuvuga ikikuri ku mutima. Ndibwira yuko Stanislas Biseruka, Colonel Stanislas Biseruka, wavuze yuko yumva ijwi rya Amerika buri cyumweru, yumva ibi biganiro, ko nawe arimo akumva Stanislas Biseruka. Niba hari icyo wabwira Jean François Habimana, umuhoze uzamuhamagare natwe, cyangwa se uzatunyureho tugufashe tubahuze kugira ngo uyu mwana
wa kapiteni zijishi n'abandi mu kigo cya gisirikare nawe umuhumurize umureme umutima mu rugo rukundo yavugaga nawe wavuje hano ku ijwi rya Amerika Jean-François Habimana niba hari ikindi bifuza kongeraho icyongereho mbere y'uko nkureka
icyo nakongeraho ni utuntu tubiri gusa nuko amakuru dufite n'amakuru duhabwa twagiye duhabwa n'abantu bamenye data n'abantu bamenye amateka bakazwa n'amateka bakagenda batubwira duke abazi nzi neza ko mu bantu abasirikare benshi bakiriho hari abasirikare babanye nawe batemeye byabaye batashobora kuvuga ariko ubu ngubu imyaka irashize abashe kutubwira ibyabaye bayitubwira bose babaye ababyeyi hari muri abo ngabo hari abo bagize abana twiganye tukiri mu maseminari babanze urukundo abo bana babo twavomanye ubumenyi n'uburere mu maseminari aho nigaga nigaraga n'abana ba kanyarengwa abana ba biseruka abana abandi ba kamarade abandi bitura cyangwa bagahimano n'abana barifite uburere nabo n'abana bakunda ababyeyi babo kandi ababyeyi babo bazi ko n'abo bana bakeneye kuzabasezera igihe iminsi yabo izaba irangiye ariko twebwe aho
komera
nta wagize amahirwe yo gusezera abacu nabo n'ababyeyi bafite abana bazi urukundo bakunda bazi ukuntu igihe cyose mu byiza n'ibibi bakoze abana babo bazakomeza kubita ababyeyi babo icyo nabasaba ni ukuduha ayo mahirwe yo kumenya aho ababyeyi bacu bagiye kugira ngo tubasezere dushyireho akadomo mu ishavu n'umubabaro tugize twakoranye nabyo nicyo cyonyine nabasaba ikindi ni ukugira ngo mbashimire mwebwe uruhare rwose mujya kugira ngo mushakishe ukuri twabayeho mu bintu bikomeye twabaye nk'agati k'imana kadahungabanywa n'umuyaga namwe ndagira ngo uko kuri kose mushaka mukomeza kudushakishiriza musabe abumva iyi radiyo yanyu baba bafite akanunu udukuru nawe ukabaro ukarita ukuri kose tuzungukira ariko utu twose iyo duhuje ushobora kutuvanamo amakuru yatuma twiyubaka ntabwo uzagarura abagiye ariko byadufasha gutera intambwe kudushyira inyuma tukabagana
Jean-François Habimana ndagushimiye cyane amezi menshi ngaya mezi abaye imyaka myinshi n'imyaka nayo izaba inyejana
imyaka ibaye myinshi Rwanda warahekuwe nubwo hari abakigutoneka Rwanda humura na chuza wa mwakwibuka harababyeyi bacu abavandimwe twabuze twabaye impfubyi tukiri bato ariko turiho Imana iradukomeje
Ni
nikura yu magambo yineza ya Jean-François Habimana umwana wa nyakwigendera kapiteni Oscar Bazihinjishi wishwe nyuma ya kudeta muri 73 dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi hamwe n'abafashije kugitegura na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama
And I'm not done with you yet, Rwanda.